Ate chekitongole kivunaanyizibwa kuba musiga nsimbi ki Uganda Investment Authority kifalaasidde abakola emirimu egy'enjawulo mu bbendobendo ly'e Masaka. Naddala wasuubuza okulowooza ennyo ku kutandikawo amakolero amanene bave mu kulowooleza mu bukolero obutonotono obwe balina mu kiseera kino. Amagezi gano gabaweereddwa ssentebe w'olukiiko olufuzi oluddukanya ekitongole kino Dr. Robert Kyamanywa mu nsisinkano gy'abaddemu n'abasuubuzi okuva mu bbendobendo ly'e Masaka ebadde ku Hotel Boulevard mu kibuga Masaka eyeetabiddwamu ebitongole bya gavumenti ebiyambako bulijjo abasuubuzi okuddukanya bizinesi zaabwe okuli banka ez'enjawulo NEMA, Uganda Revenue Authority n'ebirala. Nga mu nteekateeka eno mubaddemu n'okutongoza akatabo ke baatumye Greater Masaka Investment Profile ekigenda okuyambako bamusiga nsimbi okutegeera ebyo ebirungi ebiri mu Masaka. Dr. Robert yagambye nti balina okukozesa omukisa gw'ebyo ebitongole n'ebitwetoolodde ng'ennyanja, ettaka n'ebirala okusobola okutumbula emirimu gyabwe nga beeyambisa ebintu bino obulungi obutagambika. Mu ngeri y'emu alaze emikisa egiriwo egy'abamusiga nsimbi bannamasaka gye balina okwetegereza obulungi nga batandika okusiga ensimbi mu bitundu byabwe kubanga kino kijja kubayamba nnyo okukulaakulana n'okulaba nga bagenda mu maaso.
Ladies and gentlemen, transform from small scale businesses to large scale businesses. If you can't transform to a large scale, transform to a medium level business. But go manufacturing. Abasajja bakikola ne babeera successful. Era ndowooza lwaki vision wano abasajja b'NRM tebajjanga ne bagamba nafuka tugende mu ki? Mu makolero kati. Netutandika okulaba ki? Amakolero. Era nga bwe ŋŋambye. Ani akantu ke ŋŋambye nti wadde amakolero tugoogeraku, twagala amakolero gabeere nga gali Masaka. Bannamasaka mu bikozi eki? You are participating.
Omubaka wa gavumenti atula mu kibuga Masaka Ahmed Wasaki kw'ossa n'omubaka wa gavumenti owa DCT Ssembabule Jenny Francis Kagayi bategeezezza nga bwe balina essuubi nti enteekateeka eno egenda kwongera okusitula enkulaakulana n'ebyenfuna eby'ebitundu byabwe.
Investment plan eno egenda kuyamba eki? Eraze wa wali emikisa awasobola okusikiriza bamusiga nsimbi abava ebweru naffe na bano abaffe ab'omu Masaka wabwe baba balina ssente we bayinza okuteeka ne batumbula emirimu egikolebwa nga okufulumya ebintu ebikolebwa wano mu ggwanga ng'ate bukikoleka nga badde makolero obaki kireetera emirimu okweyongera wano ate n'ebyenfuna byaffe wano mu kuleeta Masaka ne bitumbuka.
Twateeseteese ekitabo ekigenda okutambulirwako. Mu kitabo ekyo mulimu buli disitulikiti kyeyina okusikirizaako musiga nsimbi okugeza nga zaba zisuwesembabule. Tuli bantu abalina amata amayitirize ennyo naye tubadde tugatunda olukamibwa mu nti tuteeka mu kkuula mu gadda Kampala.
Ate ku lwa banka enkulu eya Uganda Prose Namala asinzidde ku mukolo guno najjukiza abantu okwongera amaanyi mu kugatta omutindo ku bintu ebikolebwa kuno wabula era abasabye ne ba RDC ttaka abakulembeza abalala abakwatibwako okwongera amaanyi mu kusomesa abantu ku nteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okubakulaakulanya.
AbaRDC bakoze omulimu omulungi nnyo ku nsonga ya PM era abantu banaagaana bugaanyi n'enjagala okozesa akazindaalo kano tusaba mwogerere ku gavumenti programs endala oyo abasobola okwewola abasobola ssente nyingi gye bali so nabo n'ezo program za gavumenti zonna tutambule nazo n'ezaffe eza banka za gavumenti abantu batono babeera obulungi baRDC omulimu gwa sekiiti tujja kuba mutono nnyo gavumenti yateekawo ensawo okuyamba abalimi abalunzi abalimi n'ebyobulungi bagatta.